Nakameri kuchu
Andre boy, international boy, come on.
Nakameri
man fire.
Nakameri kuchu nyache.
It's Trump.
Nakameri kuchu nyache. Nakameri kushinya sheke.
Tunya beto tep chalu elu kara. Kumange waka poro milore tundegi neno nyango. Lembe keto shunya kwal chalu elu kara. Kumange yo kito ngatingi shinga doko wopo.
Nalingi opo na motema nangai mbimba.
Yo, sheri nangai, mayele nangai za kasi nangai. Okulonga na mutu nangai, soki wanande Andrea. We, merci beaucoup de motu sheri. Isi avegalere tu apali. Ra
Jete
Yo, I really love you baby.
Nakameri Nakameri kuchu nyasheke. Nakameri kuchu nyasheke.
I want to be take a taka. I want to move slowly. Cho paka onda fika. Jumayaka chonu bedu nywara. Kawoni donga doko wolo kara. Adoko king. Ugoi salutu ruwa kanunko.
Nalingi wa sheri.
Temo ya equal ukelu ndeshego nyinge. Mali nidu chalukot. Kani watitambe jiki yo. Lego.
Yo, sheri nangai, mayele nangai za kasi nangai. Ukulunga na mutu nangai, soki wanande Andrea.
Mabertu mungo.
Nakameri kuchu nyasheke. Nakameri kuchu nyasheke.
We, merci beaucoup de motu sheri. Isi avegalere tu apali. Ra
Jete
Nalingyo. I love you better than another one. Baby peche. Malengu tumungo singa bada bai. Kizi text Uganda. Solo boy. International eye. Malengu tumungo.
Madam Kerry Mada. Baby peche. We rule.
Golden Access Music.